tsinda Yesu wa atinu kawa wakabari vanini Tuyoba uwe nunga mukome ye Uwayoboya misira eri nunga mukome ye Awa mizeye wa mutinya jitukura Wajira hova sezera niwe amahoro
So